Westside Music Block
featuring
Kiku Fosala Fosala Western General Jaboy Crossfake Kedino Mavuto pa Kampani Western Government New Villas
Kabuki Kamkai Waka Tulila
Mafosali
Kabuki Kamkai Waka Tulila
Manu Kapila
Na Ute Alizo Kuku Papene Mafula Mapauda Mulola
Mose butulela livala za lipili za kukupa ya mafula Nipate ile ni sabata za kucha Nika kuona pili aika wa temperature Lutali mepili upilo kubu ya kono eva usatula mupi na kusia No weki no food for table Faki kutundana kushela shela ya burepo Kuli wavona mwa nyandela mwaminzi Uuze kwa koba lutela wosiluzi Wena wata kuli ni kufeli lato Waliangana wena kampa wakula mwato
Mafosali
Shake it music.